Mina nawe empeleni. Besingayiphila kanjani impilo enesiqi, impilo ezenza umehluko? Uhlobo lwempilo olwenza umhlaba ube ngengcono kakhulu emva kokuba sesiphile kule sikhathi esifushane. Mlaleli, singakwenza kanjani lokho? Angikubingele ngamukele engosini Fresh. Ngingusibalo Bethingema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Kumnandi basiphina sibe ndawonye. Eminyakeni edlule, kunomuntu owasungula lama sticky notes ayelo angama reminder e-office. Mina ke ngiyithandela wona. Ngiyawasebenzisa ukumaka okudinga ukukhumbule. Ukuthi ma esengisizile ngwalahle emgqonyeni. Ngolunye usuku ngangiwabuka ngithi alusizo olukhulu. Kodwa futhi alahlakalula mase sesebenzile. Wathola manje kunento ebhalwe kuwo esemqoka. Emzini embalwa nje uswathola emgqonyeni eselahliwe. Uyazi ukuthi kuda cishe kufana nempilo. Iminithi elilodwa siyilapha. Iminithi elilandelayo sesihambile futhi salifulathela lakamhlaba. Kunjalo nje. Kufana ncimishi nalamapheshana amancane anamatheliswayo ayelo okubhala kuwo amareminder. Angazi ngawe. Kodwa mina ithemba impilo yami nesiqi ngaphezu kwalokho. Inamava, inegalelo. Ngigcwele ithemba lokuthi kulo mhlaba obhizi, ohlaphazayo ulahle, ukuthi ey'khathini zonke ngihlangana nabantu abanhlobonhlobo bese impilo yami ibe nekushoyo kubona, ibe ne-meaning. Kweyakho mlaleli kunjani? Ngicabanga ukuthi sonke siyafuna ukwenza umehluko ey'mpilweni zabantu. Sonke siyafuna ukushiya iqhaza eliyosala likhumbuleka kwabadala nabancane esihlangana nabo ekupheni kwethu. Kodwa umbuzo uthi pho kanjani? Ngoka Mark 9:35. Wayesehlala phansi, wababiza abayishumi nambili. Wathi kubo, uma umuntu ethanda ukuba ngokuqala, makabe ngokugcina kubo bonke nesikhonzi sabo bonke. Mhlawumbe kungenzeka siyiphendukezela izinto. Mhlawumbe indlela yempilo zethu ukuba nalelo qhaza elinamandla ukwenza inkonzo, iservice kwabanye abantu ngokundlela yanye uJesu asikhonza ngayo nathi. Sihlobo sami, ubani ongenza le nkonzo, ongenza kuye le service namhlanje? Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh. Sothokoza ukuthi usithinte sizwe ukuthi lama devotion akubusisa kanjani. Futhi uma ufisa ukuthi uwathole ngeclip, i-audio clip ya WhatsApp, ungasithinta kule nombolo 067 706 0077. Okwakho, qhubeka wenza inkonzo kulo nalo waya.